zami zikhanye zonke. Nyazi ngiyofika, sometimes ngiyoyika. Wena ngumthali wezulu nomhlaba, konke nginakho ngithole kuwe. Somdalibosisa, oh oh oh. I will praise the Lord.
Shamina Yehova kutemba kamina tatana kulangu tiyo.